ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook na Twitter muradukurikira kuri @ radio yacu, naho kuri weshatu radio yacu voa.com ni kuri site musangaho ibiganiro byacu byose. Ikaze kuri mwe mwese muduteze amatwi n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga. Muragira muti rero uyu munsi twabateguriye iki? Mu mwaka ushize isoko rya muzika ku isi ryinjije amadolari y'Abanyamerika agera kuri miliyari 26 nk'uko byemezwa n'ibigo binyuranye by'ubushakashatsi. Muri ayo arenga miliyari 12 za amadolari y'Amerika yinjijwe n'isoko ryo muri leta Zunze Ubumwe za Amerika ryonyine. Isoko nshaka kuvuga ni isoko rya muzika. Ni ukuvuga rero ko ibihugu bisigaye byasaranganyije asigaye kuri iryo soko rya muzika. Gusa muri rusange ahanini uyu nawo ndavuga umusaruro wiharirwa n'ibihugu byateye imbere byo bizi kubyaza umusaruro aka kazi no gukora igenamigambi ryako n'inyungu zigakomokaho mu buryo burambye. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'ibindi byo mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi muri Afurika, abakora umwuga w'ubuhanzi iby'umwihariko bwa muzika akenshi usanga batabasha gukora iri genamigambi ribasha mu bafasha nyine muri ibyo mikorere y'ibyo bakora no guteza imbere umwuga cyangwa no kwiteza imbere bo ubwabo. Suko impano karemano yo gukora aka kazi ibuze, dore ko ahanini usanga n'ababaye birangirire muri muzika harimo abagiye bakomoka mu bihugu nk'ibi. Ahubwo nk'uko bamwe mu bakora aka kazi babyivugira, usanga bituruka ku ibura ry'uburyo buhamye bwo gutyaza ubumenyi n'impano zabo, nibura ryirye na migambi, bityo uwakabaye umuhanzi akazimata n'ubugeni nk'uko François Nkurunziza, umwe mu banyamuziki b'abanyarwanda bamenyekanye cyane mu minsi yo hambere, yabivuze. Gusa hirya no hino ku isi abakora aka kazi baragenda barikanura, buri wese ashaka gufata umwanya we kuri ririya soko ryo ku rwego rw'isi twavuze haruguru rya miliyari 26 z'amadolari y'Amerika. Mu Rwanda abakora umuziki uri muri uru rwego, mu rwego rw'ikinwa mu bitaramo no gushimisha rubanda, baherutse gushinga isosiyete igamije kubateza imbere no gukemura biriya bibazo twavugaga haruguru. Bayise Vanga Inganzo. Iki gicamunsi turi kumwe na babiri mu bakuriye iyi sosiyete. Mademoiselle Jeanne Uwimana uzwi cyane mu rubuga rw'abanyamuziki mu Rwanda, cyane cyane ibyo bita inganzo ya karaoke. Ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Yeah, turi kumwe kandi na bwana Narcisse Raphael Mitali uzwi cyane mu muziki w'injyana ya reggae ku izina ry'ubuhanzi azwi nka Natty Dread. Ikaze nawe mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
ego murakoze cyane nishimiye ko muntumiye kuvugana namwe
urakoze cyane ikaze rero namwe mwese inshuti muteze amatwi ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi hano i Washington DC muri studio ya karindwi ariya hakurya mu birahure ndahabona Jedone Cyubahiro ugiye kumfasha kumuza namwe kuri telefone no gukurikiranya urutonde uko bikwiriye ku buhanga bw'ibyuma hariya naho hari Charleston ugiye kudufasha kubidutunganyiriza bikaza biyunguruye neza naho kuri mikro uwo mwumva ni Jeffrey Mutagoma mukanya turagaruka twinjira mu kiganiro nyirizina ariko nkuko Nati Dread yabitwemereye yabyemereye ijwi rya Amerika reka tubanze tubasogongeze ku njyana ye indirimbo Holy Nation iri mu za mbere rwose yahereyeho Holy Nation ya Nati Dread ni imwe mu ndirimbo zo hambere sibyo Nati
Nimurizo Nimurizo
ye none iriya harya wayisohoye muhe mwaka
Nya n'ibiri na rimwe cyana kabiri aho ngaho
ye mwayumvise rero ubwo Nati Dread turi kumwe muri iki kiganiro wenda turaza kunyaruka tuvuge no ku bindi bihangano mutegura kushyira ku isoko rya muzika mu Rwanda ariko noneho turimo turavuga kubijyanye n'irya societe Vange Nganzo reka tubaze Mademoiselle Jeanne Uwimana igitekerezo cya Vange Nganzo imvo n'imvano yacyo cyaje gituruka hehe
Murakoze igitekerezo cya Vange Nganzo cyaturutse muri bamwe muri twe nibuka ko naje mu bambere rwose bakigize duhamagarana kuri telefone mu bihe bya Covid cyagihe abantu bari muri gahunda ya guma mu rugo twese turi mu nzu muri munya muziki yaratekereza gatese ejo bizagenda bite tuzaramuka gute nta gahunda nimwe muziko mu bintu bya mbere byakozweho na Covid hari harimo utubari kuba rero utubari twarafunze buriya byakoze cyane ku banyamuziki ari nabo nyine twaje kwishyira hamwe cyane cyane aba bafite ibyo dukunze kwita ama orchestre abaririmba ku giti cyabo ariko bakunze kuririmba mu bitaramo mu tubari mu mahoteli aho hantu hatandukanye nibo bakozweho mbere na mbere kuko usanga benshi ariko kazi konyine bari bafite bagifunga rero rwose witubona ko ubukene buhise butongora inzara ibibazo bikomeye bamwe bararwara hari nabo Covid yahitanye hanyuma rero dutangira gutekereza ko ushobora gusanga impamvu ikomeye twese nyine twagiye duhura n'ibyo bibazo ari ukusanga buri umwe umwe ku giti cye ari nk'aho ari nyamwigendaho ugasanga ntuza amakuru ya mugenzi wawe yari asanzwe ajya gukora mu kabari anakorera amafaranga afatika ariko yataha nyine ntumenye ngo ataha he ntumenye ngo abaye wate uretse nyine hari umubona aririmba nta kindi tuzi tukaba dufite ikibazo gikomeye cyo kutamenya kwizigama ugasanga kenshi iyo umuntu yakoze gutyo bamuhemba ku munsi ari amafaranga ari butahane ariko akaba yagera mu rugo ntube wamubaza nayo guhaha ntube wamubaza niba agira mituwere ntube wamubaza niba yishyura umutekano cyangwa atanga n'imisoro kubera nyine kutamenya nibaza ko ari kubera kudasobanukirwa ko wenda ari umwuga ushobora gucunga umuntu. Ibyo bintu byose rero byatumye tuva mu bambere bakozweho na COVID dukomeza twungurana ibitekerezo cyane cyane kuri telefone kuko tutari twemerewe guhura, tuvuga tutete tubigenze gute, duhuze gute, hanyuma tuza gusanga ko dukwiye gukora ikintu cyishyira hamwe byadufasha guhura twese hamwe. Uko niko rero Vanga Inganzo yavutse, twabanjije ku guhura n'ikibazo cyo kuvanga se tubyite ngo iki, ese riraba ari ishyirahamwe, muzi ko haba amoko y'amashyirahamwe menshi, hari bahabaho asosiyasiyo, koperative, ariko noneho tuza gusanga ku bw'amahirwe RDB yaratangije ubwoko bushya bw'amasosiyete bwitwa community benefit companies,
amasosiyete abyara inyungu za rubanda.
Yego, yego, iba ari sosiyete isanzwe yemerewe gukora ubucuruzi, ariko noneho ikaba ifite n'inshingano by'umwihariko zo kubyara inyungu za rubanda. Iyo rero niyo twahisemo gukora kugira ngo bidufashe.
Bwana Mitari, tukiri kuri iyo ngingo, wowe wanabaye muri biriya bihugu twahoze tuvuga kare biteye imbere muri muzika, nawe mbere ya COVID-19 wabonaga ko ikintu cyo kutishyira hamwe kw'abanyamuziki mu Rwanda ari imbogamizi ku iterambere ryabo?
Hello?
Uranyumva?
Wabazaga jewe?
Yego.
Nari mbumbiza jenya.
Navugaga nti Jenny yaravuze ati COVID 19 yabaye nk'idukora ku maso, kuko nibwo twabonye yuko koko hari icyuho cyo kwishyira hamwe. Noneho ndabaza nti wowe wanabaye muri biriya bihugu twavugaga byateye imbere cyane mu rwego rwo gucuruza muzika no kugira ikimarira abahanzi ubwabo, na mbere yaho wabonaga ko cyo kutishyira hamwe cy'abanyamuziki mu Rwanda ari ikibazo kibangamiye iterambere ryabo?
Yego, harimo abisanze bavuga nk'ibyo Jenny yaravuze. Icyo gihe cya COVID abantu babaye abari bari nka mugendaho benshi bagize ikibazo, ariko ni ugusubiramo byari yavuze ko byatubereye isomo, tukavuga ko twishyize hamwe, wenda ntabwo tuzi ko COVID itazongera kugaruka cyangwa ikindi kintu nk'icyo kimeze nkayo. Urumva ni ibintu byadutunguye kabisa, byatunguye isi yose, hazaga ibibazo bikagenda, hakaza n'ibindi bikagenda, ariko nyine aho COVID yaje niho habaye ikibazo gikomeye. Kuko twisanze kabisa bikenewe, kandi ngira ngo next time ntabwo tuzi kizaba, ntabwo niteguye ikindi kintu, ariko icyaza cyose ngira ngo mu gihe kiri imbere ishobora gusanga twiteguye, wenda dufite n'ukuntu, wenda jado kwa dufite na n'ikigega wenda cyacu cy'aba musicians bashobora kubikamo, wenda kikaba cyadufasha habaye ibibazo nk'ibi.
Ibyo biranjyana ku mikorere y'icyo kigega. Mademoiselle Uwimana, mushyizeho rero murahuye mutangije iyo sosiyete, nta nubwo ari ikigega, ni sosiyete yitwa Vanga Inganzo. Iyi sosiyete iteye ite, izakora iki, izamarira iki abahanzi? Mademoiselle Uwimana Jane.
Vanga Inganzo CBC navuga ko ari ni sosiyete y'ubucuruzi, ariko ku rundi ruhande ikaba na sosiyete igamije guteza imbere abanyamuziki by'umwihariko. Ni ukuvuga ngo ifite izo nshingano uko ari ebyiri. Iyo hajemo rero ubucuruzi, kuko twebwe nta kindi dufite ducuruza, ntabwo ari ukuvuga ngo ni igishoro cy'amafaranga, ahubwo ni za mpano dufite. Hari abafite impano zo guhimba ibihangano byabo bikaba biri ku isoko, hakaba n'abandi bafite impano zo gukora umuziki wo gusubira muri ibyo bihangano. Ari nabo usanga igice kinini dufite muri ayo ma orchestre, abo ngabo rero tuzafatanya mu bijyanye no kubashakira akazi. Turashaka kubanza kurwanya ubushomeri kugira ngo buri wese mu banyamuziki bahari areke kumva yuko mu gihe byakomeye, mu gihe habaye ubukene, icyahita cyihutirwa ari ukujya gushaka imfashanyo, ari ugushaka uwo yifashisha, ahubwo yibuke yuko nawe ashobora gukora nubwo byaba ari mu bihe bikomeye akagira icyo yinjiza, kuko birashoboka. Hari uko gukora mu tubari n'amahoteli bitandukanye, birumvikana ko kwishyira hamwe kwacu hari ibyiza bizatuzanira bikanatuma tugira amahirwe yo kubona ako kazi kurusha abandi. Harimo kuba tuzaba abanyamwuga, kuko tuzajya tubona amahugurwa agamije kutwigisha ubunyamwuga mu buryo bworoshye. Harimo no kuba tuza ku rundi ruhande tuzabasha gukurikirana ibijyanye n'amasezerano y'umwuga y'imikorere n'imikoranire yacu n'abo banyamahoteli n'abanyatubari. Tuzakorana n'abanyamategeko twamaze kugirana nabo amasezerano, bazadufasha kugira ngo haba ku ruhande rwa Vanginganzo, ubwo ni ukuvuga ku ruhande rw'amaorchestre turi kumwe, ndetse no ku ruhande rwabo ngabo bazajya baba baduhaye imirimo, habeho rwose kubahiriza amategeko, kubahiriza y'amasezerano ku mpande zombi tuzaba twashyizeho umukono. Hanyuma ikindi gikorwa navuga cy'ubucuruzi tuzakora ni ibijyanye n'ubukangurambaga. Habaho ubukangurambaga mu bintu byinshi bitandukanye. Hari ubukangurambaga buba bugamije no kwamamaza, aho ngaho navugamo tuzi nk'aya ma companies acuruza ibinyobwa, bacuruza ibiribwa. Hakabaho nanone n'ubukangurambaga bujyanye no gukangurira abantu ubumenyi bw'ikintu runaka, tuvuge nko kwirinda indwara zandura cyangwa izitandura. Ibyo bintu byose rero bijyanye n'ubukangurambaga no gutanga gusakaza ubutumwa biroroha cyane iyo bikozwe na orchestre, kuko urumva kuri ubu ngubu dufite abantu bahagarariye orchestre zabo 47. Muri orchestre haba harimo abantu nibura batanu, murumva ko dufite umubare munini. Ariko kandi noneho turagira, kuko ni intangiriro, tuzakira n'abandi banyamuryango. Turateganya kuzagira inteko rusange mu kwezi kwa karindwi kugira ngo dushyiremo abandi bashya benshi cyane bifuza kwifatanya natwe. Kuba rero turi umubare munini bituma n'ubutumwa umuntu ashaka gutambutsa bwagera kuri benshi, kuko urumva niba dufite ububasha bwo gukoresha ibitaramo birenga 30 ahantu hatandukanye icyarimwe kandi mu gihugu hose atari ahantu hamwe, ni ukuvuga ngo tuba tugera ku bantu benshi. Kandi buryo umunyamuziki iyo ahagaze imbere y'abantu ari kubacurangira, n'ubundi butumwa yanyuzamo hagati bugenda bwihuta cyane, kuko ni abantu muba murebana amaso ku maso, kubabwira biba byoroshye. Ubukangurambaga bwose rero bwakorwa bwakoroha. Hanyuma noneho babandi twatangira ubutumwa nabo bakagira icyo baduha, birumvikana. Ku rundi ruhande hari byinshi bijyanye na n'inshingano dufite kuri cya kindi cyo kugira kuzanira inyungu abanyamuziki. Harimo ikintu twakunze gushinjwa cyane cyane twebwe dukora ibijyanye no gusubiramo indirimbo z'abandi, bavuga ngo tuba twibye ibihangano by'abandi, ntabwo tuba tubyemerewe. Ariko mu by'ukuri ntabwo tubikora twihishe, tubikora ku mugaragaro. Ni ibintu twifuza gukora mu buryo bwemewe n'amategeko, kugira ngo na wa wundi wakoze igihangano cye mu buryo bw'umwimerere nawe tubashe kugira icyo tumumariye mu buryo bukurikije amategeko, tubashe gukora imishinga ya duce.
Dore ko n'ahandi hirya no hino hose ku isi baranabikora, birakorwa. Ubundi upfa kuba gusa ubifitiye uburenganzira. Reka mukanya turakomeza kuri iyo ngingo, Mademoiselle Uwimana, ariko nyemerera tubanze twakire ku murongo wa telefone. Dufiteho abantu babiri, dufite Malik tukagira na Freeman. Reka duhere kuri Malik, ikaze mu kiganiro muri Sangano ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Yeah, uratubwire aho uri, ubaze ikibazo cyawe, uranavuga n'uwo kibaza, kuko dufite abatumirwa babiri.
Ego, Mariki ni Kigali mu Rwanda. Nashaka kubaza Jenny tugetuwa wana mwuma karaoke hano mjuhugu mwuma konsole tambu kanye mwutu wali mwame ndashaka kumubaza nigute nigute wakwana nawa hanzi la nyingi mbini wakopi wa iti njitu kujirango nimba hari nyungu wabonye nyingi kama wakoze nyo inawa muhanzi nyingi hangano ufite kopi wa iti kulicho wa ihagiye kuko hari igihe haza mu bibazo bitewe n'ukuntu wenda wowe ukora karaoke urindiza cyane kuruta nyiri igihangano bit etwe akabazamo amakimbirane yo kuvuga ngo niyo mfite indirimbo ariko sindi kwiza cyane nk'uko ukoze karaoke iyo ndirimbo yindiza ndabaza ni gute bakorana n'uwo igihangano kujya tazamo amakimbirane hagati ya nyiri mbibo bwite ndetse n'uwo nguwo yikoreye nakwita nka rimwe cyangwa se uyirinde muri karaoke ahantu runaka.
Ye ngira ngo ni nabyo yaratangiye kuvugaho ariko mukanya turamureka akomeze, reka tubanze twakire na Freeman nawe abaze ikibazo cye noneho aze kubisubiriza rimwe. Freeman ikaze mu kiganiro muri sanga. Urabaza ikibazo cyawe uranatubwira uwo kibaza kuko dufite abatumirwa babiri.
Nitwa Birusha Bagabo Freeman nkamerereye i Musanze. Mbere na mbere mbanje gushimira abatumirwa mwatumiye rwose, ni byiza cyane ku ijwi rya Amerika. Nonge ikibazo nari mfite ngira ngo mbaza abo bantu bombi banafatanya no kugisubiza bya mbere byiza. Nuko hari ubwo usanga muri iki gihe wenda ya COVID ibitaramo byabaye nk'ibicika nyine bicika intege n'ibyaba byinshi, ariko noneho nyuma yaho hari ukuntu ibitaramo bitegurwa ugasanga abantu batumiwemo ni abahanzi bakuru no mu rwego rwo hejuru, kandi haracyari abahanzi benshi n'impano nyinshi zikiri mu bana bari hasi bakeneye kugira ngo nabo bazigaragaze. Ese bo hari uburyo ki bazategura ibitaramo birimo impande zose ku buryo batumira n'abahanzi baciriritse kugira ngo abantu bose babashe kwibonamo, ndetse n'izo mpano n'ibyo bintu bashaka gutangaza, ayo makuru bashaka kugira ngo bageze ku bantu abashe kugera mu ngeri zose. Nge nicyo nabazaga kijyanye n'ibitaramo, kuko usanga ibitaramo batumiramo abahanzi baturutse iyo za Amerika, baturutse iyo za Tanzania, ariko ugasanga umuhanzi wacu uri karitsiye mu mudugudu, mu karere, mu kagari, ntabwo tubasha kumubona neza, kandi nawe watunyurizaho ubutumwa tukabasha kubwumva. Murakoze cyane n'ibirushya Bagabo Freeman nibere hano i Musanze. Murakoze ijwi rya Amerika, turabakunda cyane.
Ukomera cyane Freeman, natwe abakunzi bacu turabakunda. Bibazo rero ni bibiri. Icya mbere kirajya kwa Mademoiselle Uwimana, bati mukorana mute na ba nyirindirimbo kugira ngo mutabarira mu mibare nk'uko bikunze kuvugwa. Icya kabiri, mwakibajijwe mwembi, mufitiye migambi ki abahanzi bakiri bato ko usanga hanini mutumira ab'ibigugu abafite inganzo nto bakamera nka baburiye inyuma ya kitso? Madame Uwimana,
murakoze cyane. Ndashimira cyane Malik, iki ni kibazo cyiza. Nkuko nigeze no kubikomozaho, usanga ari ibintu twakomeje gushinjwa bakeka yuko hari tudafite ubushake bwo gukorana n'abahanzi n'abanyiri bihangano, ariko mu by'ukuri ubwo bushake burahari ndetse n'ubushobozi burahari, kuko hari uburyo buteganywa n'amategeko bitakagombye no kuzana amakimbirane. Ahubwo aho ikibazo cyari kiri mu mizi ni kuri kwa kwishyira hamwe, kuko ntabwo ari nyiri gihangano gusa tugirana ibibazo, wenda nako nge nta kibazo nigeze ngira, kuko ahanini nkunze kwibanda ku ndirimbo ziba zaratangiwe uburenganzira ku rwego mpuzamahanga. Ariko nk'abakora indirimbo baba badafitiye uburenganzira, wenda reka tuvuge ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'u Rwanda, nk'iz'abahanzi nyarwanda, usanga umuntu ahantu akorera ni ahantu adafite adresse, wenda afite audience abantu be baza kumureba 50 cyangwa 100 cyangwa 200 bikagarukiraho. Ariko na nyirakabari ubwe umubajije keke uriya muntu ukorera hano nuwahe ushobora gusanga atazi aho barizwa ushobora gusanga atazi amazina ye yukuri dore ko usanga inshuro nyinshi tuba dufite amazina ya dukoresha kuri stage yo mu muziki nyine azwi cyane ariko ugasanga izina ry'umuntu nturizi uwo muntu rero urumva kuba mwajya kumvikana uburyo ari bugirire akamaro abandi bahanzi banyiri bihangano kuba washyiraho ibihano bimukurikira uwo muntu akora wenyine byasaga naho bigoranye si ukuvuga yuko ayo mategeko adahari si ukuvuga ko ibyo bihano bidahari ariko kuba wagirana amasezerano n'umuntu ku giti cye ni ibintu bitari byoroshye nibyo rero nabyo biri mu byo twaje kugira ngo tubashe kubishakira inzira nziza ni ukuvuga ngo noneho kubera ko ni kampani nini kandi irimo ari abafite ibyo bihangano hari ba nyiri ibihangano twirirwa dukoresha hari natwe nyine abirirwa babikoresha twese duhuriye muri iyo kampani hari n'abari hanze batari muri iyo kampani ariko noneho urumva kubera ko turi abantu bafite aho babarizwa turi abantu bagendera ku mategeko bashobora gushyiraho amategeko nyine ajyanye n'ibihano arayo tugenderaho cyangwa se bikaba n'ubwumvikane ariko kandi bikaba byakozwe ku rwego rw'abantu benshi bishyize hamwe nibyo rero tuje gukemura mu busanzwe ayo mategeko arahari ariko usanga henshi adakurikizwa bitewe no kuba nyine ba bantu bakoreraho mu tubari mu bitaramo ahantu hatandukanye atari wa muntu wakurikirana ushobora gusanga arimo akora igitaramo ukumva ko koko yakoresheje ibihangano by'abandi ariko mu gihe ukisuganya wenda ngo uze kumubaza uteke uri mu biki ugasanga yarangije igitaramo cye yanagiye cyangwa akaba ndetse usanga kuba wamukurikirana bitoroshye ariko kuba ari wa muntu ufite ahantu abarizwa hari inyungu azaba afitemo kuko hari ikindi kigero cy'ubunyamwuga bizamugezaho ariko nawe hari inshingano azaba afite kuko mu gihe atagifite ubushomeri akaba afite n'akazi akora agahembwa umushahara ugaragara atari nk'ishamikize kuko buriya hari igihe ushobora gusanga wenda abantu banavugaga bati yarakize kurusha nyir'igihangano ariko n'ubundi akora akazi k'inkicanikize handi bamuhemba inzoga ugasanga yatashye yasinze ukagira ngo ni wa muntu ufite ikintu yigejejeho kandi mu by'ukuri atari umurimo unoze ari gukora atari akazi nawe kamushimishije niyo mpamvu rero dushaka kuzamura impande zombi ngo wa muntu agire akazi kamushimishije abashe gutanga umusoro wa Rwanda Revenue abashe gutanga iyo twavuga ko ari nka porusantaje wenda ni nk'umusanzu agomba gutanga kugira ngo wa wundi nyir'igihangano nawe azamuke ye gusigara inyuma ariko nawe nyine abafite uburyo abayeho bufatika
hanyuma se bwana Mitali iki kibazo cya kabiri cya Freeman yagize ati mu bitaramo usanga rimwe na rimwe hazamo abahanzi b'ibigugu akaba aribo biharira urubuga abakiri bato ntibabone umwanya hari icyo mubateganyiriza muri vange nganzo
ndakeka mu nama tuzakora nabyo tuzabiganiraho ariko uko narinzi ko nabyo oregi biri mu bikorwa nicyo gituma iyo nyine vange nganzo aricyo ibereho ni ukugira ugenda ikosora iby'abandi bakora nabi kuko urabona ntabwo ariyo association yonyine hari n'izindi hano mu Rwanda zirimo abahanzi ariko ugasanga birimo abo bandi uko bakora simbavuze amazina ariko nanjye byarambabaje nabonye ahantu henshi icyo kibazo nanjye nakivuzeho cyo bakunda umuntu uvuye hanze bakabona ko ari we muhanzi ufite ya mavuta ufite amavuta matagatifu kuruta bene wanyu b'abanyarwanda babaho ngaho for example hari ubona ashobora kuva umuhanzi hanze ukomeye nyine oke ni byiza kunoza igihugu isi yose akaza hari ahantu baba bamuteguye nyine azicara nahantu bazamwitaho bagita wenda nka backstage baba bamubakiye aza kwicara nawe na bandi ye ariko ugasanga abanyarwanda abahanzi b'abanyarwanda ntibemere kuba bavugana n'uriye urumva kandi we arabishaka kuko ntabwo umuntu wava wenda muri Amerika cyangwa wava muri Nigeria cyangwa hehe nguze mu Rwanda gucuranga tushake no kuvana abanyarwanda umunye abanyarwanda uko bameze ko batekereza mugire ubusabane bari ubusabane niko ariko bagita urumva icyo kibazo ugasanga kirababaje babanze bene wacu no kubahemba bakabahemba nabi niba bahaye uriya muntu hari abantu babahemba nk'amadolari 1,000,000 uri kuzamuka umunyarwanda bakaba bamuha niba ari bandi ugasanga bamuhaye sinzaba bavuye abo bo hasi cyane kora bamuhaye nk'ibihumbi 50,000 urumva ntabwo babaye amafaranga yuko abagira repetisiyo kuri iyo konseri nta tike ntabwo bahaye ntabwo babaye nk'ikintu banywa cyo kunywa babe bategereje ngo bacurange bakabasha no ku stage itari nziza ariko muri icyo gihugu uwo muhanzi yari avuye iyo batumiye abanyamahanga bahandi babafata bose kimwe nyine si bibi icyubahiro cyawe urakibona ufite ahantu hawe ugomba kugenda ukicara ariko ntibikubuza gusabana n'abandi bantu ariko byagera mu Rwanda ugasa mu Rwanda basuzwe bene wabo kandi bene wabo nyine kuki ushobora gusuzwa gute bene wabo kuko bene wanyu koko kandi ababikora n'abanyarwanda ugasanga birababaje cyane abenshi babimbwiyeho bantu hakira bati nati ibintu tureba hano si byo ntabwo ari byo ariko jyewe ndibuka igihe nazanye umukecuru nyina Bob urabona ko nyina Bob yari umuntu wo hejuru cyane ntabwo icyo kibazo kigeze kibaho bandi iriya twazanye yacurangiye nyina Bob irananacurangira yarasabanye n'abanyarwanda baranakundana baranasangira ukabona nta kibazo mu bahanzi abanzi bagomba guhura bakabahamo bakaganira bakamenyana urumva kandi nano bakishyura neza nose n'ibigihugu umunyamahanga araje bamuhaye amadolari 100,000 umunyarwanda bamuhaye 50,000 ubwo barimo guteza abanyarwanda nabo nyabo imbere sibyo byandi byeni yavugaga ubwo se bazatahana iki koko mu rugo yavuze ko ari nabo bahembye inzoga ubwo si nko kuguhemba inzoga kandi bagiye gukora akazi bagiye gukorera famili ni byiza rero si ngombwa wenda bavuga buri munyarwanda wese ibihumbi wenda amadolari 100,000 ibihumbi 100,000 by'amadolari si byo ni menshi cyane
ariko icyo uvuga
5,000, 10,000, 20,000 nawe agenda agira ikintu ko amarira igihugu cyabo kandi niwe wishyura n'imisoro nawe umunyarwanda so icyo kintu kabisa mwavuze murakoze cyane kuba mwakimbajije icyo ngicyo tuzacyitaho cyane ntikizongere kandi koko mu by'ukuri ushobora kuvuga ko muri music business y'u Rwanda ihari kuri uyu munota harimo abantu basa n'abayita hijacking sinzi ko bayita
ni ugufata bunyago
barahimuse
ni gushimuta cyangwa gufata bunyago
bayifashe bunyago abantu bamwe shishaka kuvuga amazina yabo kuri telefoni bariko barizi ibintu byose bibaye yo kujya mahanga bice byose kuba usanga bara umuntu uzajya baranamubwiye icyo azabaha ibintu byose ugasanga birimo corruption urumva kandi ibintu byose tugomba gukora ibintu biri transparent icyo gituma rero iyi movement yacu turimo genda niko nyise nk'umurasa dukunda gukoresha izina ryitwa movement ikaba ariyo association turimo izakemura icyo kibazo ntabwo hazabaho corruption kandi niba habaye nka auditions guhitamo abahimbyi bikaba for example tugiye kuvuga ku mucuranzi wenda turashaka talent y'ijwi sibyo ariko ugasanga barimo gushaka umukobwa w'umunyarwanda kazi usa wenda kwigira usa nka nuzuriya Beyonce urumva noneho bakamuha ayo manota biturutse n'uko asa ariko si ijwi kandi twebwe twashaka ijwi urumva kuko nabivuze rimwe n'ahantu hari ahantu hagombana n'abajyaji barandakarira kuko navuze nyo usanga umukobwa witwa sexy niwe watoranije kuruta umukobwa
ufite ijwi
ryiza
aho rero muri vanga inganzo nibyo mugamije kugira ngo mukosore birumvikana ndabizi ko Uwimana ashobora kuba afite icyo avuga kuri icyo ngicyo nawe ariko munyemerere tubanze twakire niyo twagira Eric amaze umwanya munini ategereje kuri telefone ikaze mu kiganiro muri sana
Ngo murakoze cyane.
Eh, ni ikibazo ni igitekerezo.
Igitekerezo kirimo wenda ubumwe n'inama muri rusange.
Eh, nyarutse.
Okay, wenda nago ndu nago ndi mukuru wenda mu myaka ariko imyaka mfite ndaje nandi bonanye n'amba nabitewe n'ibyo nyine mbona kugitere cyangwa se nandi numva. Ariko buri mu Kinyarwanda bo na wavuga ngo wenda nguri hari cyangwa se wenda nguri no hejuru ariko wenda hari imbogamizi cyangwa se ibibazo nyingi umuntu nyine agenda abonamo. Bo nge mu mamage n'umugore mu ngingo yangu umunyamahanga yaje mu Rwanda ariko ese umunyamahanga nyine aza mu Rwanda bitewe n'uko na Rwanda ndashe n'ibyo na kimwe n'ibyo cyose gihari kuko nta Rwanda bandi ba ashoboye ikintu runaka wahabwe nyine bari ingana nyine n'umwe wavuye hanze kuko umuntu yavuye hanze afite na transport yahawe n'ikamwe n'ibyo runaka ariko ese nimba
ariko se ariko se Eric uretse mbanze nkubaze uravuga yuko ishyira hamwe ryaba bahanzi Jean yaramaze kutubwira yuko barenga ijana n'abanda ama orchestre ijana n'ayandi kandi orchestre rimwe abahanzi b'abanyarwanda ugiye kuvuga ngo muri abo bantu bose nta kintu kirimo gishobora gushimisha abanyarwanda ku buryo bagomba kujya gushakira hanze
ngo wenda cyabakiri nisenda uko wenda kiri nkenda wenda ari hari umwe wenda biri hari bitewe nuko nabo bwabo nyine bajya hanze bitewe nuko nahanga na kintu byari wenda kicya kenga tuna bakajya hanze bya kiki wenda nuko konkine wenda ngo bazame nyine imana nyine njye mu Rwanda ako no mundi siri ntabwo ni maganya agaciro usanga umuhanzi wa hanze araje kubona kuri muri amuru rubyiniro ari indirimbo imwe ebyiri ahawe amadolari hafi muri magana angahe arasaye ariko umunyarwanda ufashe indirimbo
nibyo Nati Dread yavugaga reka twumve icyo Jane Uwimana bivugaho ibyo bintu
nibyo turambiwe ni nabyo dushaka guca koko mu bihugu byose no mu masosiyete yose mu miryango yose uzasanga harimo inzego z'ubuzima zigenda zitandukanye hariho ababaho ku rwego rwo hejuru ababaho ku rwego rwo hagati n'ababaho ku rwego rwo hasi bivuze ngo no mu banyamuziki hariho baba bafite inzego babarizwamo uko babarizwa muri izo nzego niko n'abafana babo baba babarizwa muri izo nzego baba bafite nyine buri muntu abafite icyiciro cy'abafana bi abo bantu bose rero bagakwiye guhabwa agaciro mu byiciro barimo nta numwe uhutaje undi kuko nanone ntago no mu Rwanda birahari ntabwo ari mu banyamahanga gusa no kuvuga ngo hari abanyarwanda bamwe bakoze izina bafite ibihangano byabo bikunzwe cyane abo ngabo bazahembwa bitewe n'uko bigaragara yuko bakuruye abafana benshi kurushaho n'abanyamahanga rero nkeka ko ikintu cyabaye nk'impamvu yo gutuma bafatwa nyine nk'ibitangaza bagahembwa amafaranga ari hejuru bagahabwa icyubahiro twebwe tudahabwa nuko tutaramenya agaciro kacu nuko nkuko tuba twigaragaje tukigaragaza nyine nk'abantu baciriritse ugasanga dufite ibihangano byiza ariko ntabwo tuzi agaciro kabyo ntabwo tubiha agaciro bikwiriye ntabwo twitwara nyine nk'abari ku rwego mpuzamahanga urumva rero na wa muntu utegura ibitaramo waba umurenganyije uvuze ngo kubera iki yagiye kwishyura umuntu ibihumbi magana by'amadolari ngo ndakamwishyura amafaranga make niba wa wundi wishyurwa make yagiye muri ya masezerano y'imikoranire akabyemera akemera ko aza kwishyurwa ayo ngayo bakamubwira bati jya kwicara hari inyuma kandi ntuze kuvugisha uriya mustari nawe akabyemera akitwara atyo ni ukuvuga ngo ntabwo aba yumva agaciro ke ntabwo aba azi agaciro ke iyo umuntu amaze kumenya agaciro ke nibyo navugaga yuko biri mu byo tuzaheraho ubu ngubu dufite gahunda yo kuzahera ku mahugurwa ajyanye wenda muramfasha gushyira mu Kinyarwanda harimo ibya leadership ni nk'ubuyobozi harimo ibya financial literacy kumenya ibijyanye n'ubukungu entrepreneurship gukora imishinga na project management ngo harimo bimwe byo kuba nka rwiyemezamirimo no kuba wamenya uko utwara neza umushinga wawe kuko ibyo bintu byose umuntu ufite impano umunyamuziki ibyo bintu byose akeneye kubimenya kugira ngo azamuke yumve agaciro ke agere hahandi anamenye yuko uriya munyamahanga ntacyo amurusha. Ni twebwe rero dufite inshingano nk'abanyamuziki zo kubanza kuzamura ka kagaciro kacu, tukerekana yuko dushoboye, ku buryo na wa wundi utegura ibitaramo nta mahitamo yandi azaba afite azatekereza akavuga ati ariko se ndajya kuzana umunyamahanga ubundi ko ari buze akaririmba indirimbo ebyiri akanandushya, ngaho kumushakira transport, ngaho kumushakira hari bube, ngaho iki anagende abafana batishimye kubera yuko wenda basondete. Kandi narabonye umunyarwanda ubikora neza ukora igitaramo abantu bagataha bishimye, kubera iki ntagenda ngo numvikane n'uriya munyarwanda? Ni ukuvuga ngo twebwe reka tubanze twigaragaze yuko duhari, naho ubundi mu gihe umuntu wese akora ari nyakamwe ataranumva agaciro k'umwuga we bizagorana yuko natwe bariya bategura ibitaramo batubona nk'abantu bafite agaciro. Ngarutse no kucyo Nati Dread yigeze kuvuga, wavuga ati hari abantu bamwe bameze nk'aho bigaruriye industry, bigaruriye uruhando rwa muzika nyarwanda. Abo bantu impamvu bigaruriye uruhando rwa muzika ni uko ari umuntu umwe uzamuka akamenya agaciro ke, akamenya uko ari bubyitwaremo, undi akazamuka akamenya uko ari bubyitwaremo, ariko ugasanga n'abantu batarenze icumi, ni abantu ushobora kubara kandi bazwi, kandi nabo badakorera hamwe, buri wese akora ku giti cye. Akenshi ugasanga bakora bameze nk'abahanganye hatarimo kwa gushyira hamwe, ugasanga umwe ageraho ka gaciro ke akeka ko kagarukira karekeraho, hari byinshi akibura by'ubunyamwuga, ugasanga nabyo ntabwo bituma mu by'ukuri abasha kuzamuka neza. Abo bantu bose rero dufite gahunda y'uko tuzagenda tubiyegereza, tuzagenda dukorera hamwe, kuko uruhando rwa muzika ubuhanzi muri rusange ni ikintu kinini cyane, buri wese abafite injyana ye, style ye, afite abafana be. Uko rero turi benshi tukagenda tubihuriza hamwe, duhuriza hamwe abo bafana bacu, duhuriza hamwe ibitekerezo ndetse n'ubushobozi bwo gushaka kurushaho kuba abanyamwuga, bizatworohera, bizaduhendukira, kuko niba tuvuga tuti dukeneye gufata isomo iri n'iri, bizatworohera kuba twahamagara n'umwarimu mpuzamahanga akariduha, kubera ko turi benshi tuzafatanyiriza hamwe tumwishyure
bibe birakemuka. Muvuga ijwi rimwe mushobora kugera kuri izo nshingano mwihaye. Mademoiselle Jeanne Uwimana, urakoze cyane gusubiza icyo kibazo radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri sanga, batumirwa ni Mademoiselle Jeanne Uwimana na bwana Narcisse Raphael Mitari uzwi ku izina ry'umuziki nka Nati Dread. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Muvunyi Cyril, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Noneza Justin.
Ramba muvandi.
Yego turakomeye, tuje nawe batumirwa.
Barakumva.
Ikibazo nashaka kubaza ndababaza bombi ari Nati Dread na Jane, ndio mbabaze kubijyanye na vanganzo, ese harimo naba gospel nabo barimo, ikindi barimo barateganyiriza iki cyase barateganya iki kuri bano bana bo hasi cyase bano bantu bo hasi bano bahanzi bo hasi bafite ibihangano ariko babuze uburyo ki bakwigaragaza, babuze amikoro, ese bo barabatekerezaho akuntu bazagira ukuntu babipanga bakazagira uko nabo baba korera nk'igitaramo nabo bakaba bakwigaragaza muri ibyo bihangano byabo.
Icyo ngicyo ariko bari bamaze kugisubiza, bari bavuze bati nimutugane dushyire hamwe ijwi ubundi vanga inganzo tujyanirane twese. Wenda baragusubiza ku cya gospel, hari ikindi kibazo wari ufite mbere y'uko tujya kwa Simeo Nyabenda?
Cyari cyo cyonyine, byo byonyine. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Cyril Mukanya, baragusubiza kuri icyo kibazo, wenda niba hari n'icyo bongera ku cya kabiri wari uvuze, ariko nzi ko bari bamaze kugisubiza, ubwo nabyo barabikora. Simeo Nyabenda, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane.
Muherereye he Simeo?
Nimerereye mu Burundi ahantu bita Ingozi.
Komeza.
Ndabona ikibazo mu rurimi na Tigred ko tufashe mu ndirimbo zo gushasha byagenze gute na gisohora cyane by'ubuhanzi yarabivuyemo.
Reka bari nawe duheraho agusubiza icyo kibazo, hanyuma tujye kuri kiriya cya gospel.
Yego.
Nati ngo abantu baragukumbuye.
Rayihangano. Hello?
Abantu ngo baragukumbuye ngo byagenze bite?
Ndahari ndacyakora ndacyacuranga. Cyo ndo nyine twashatwaje babona twavuye ni COVID. Dusanga no COVID yatuje no mu mutwe. Ara abantu bakifite cyo no mu mutwe ku buryo bumva batarasohoka mu ngo zabo. Ubwo rero ngo nyimpamo nanjye ariko ibitaramo bigiye kutangira bushya nk'uko byari biri no kurushaho ariko abankumbuye ntibagire ikibazo nati ndacyari wa wundi nzaza n'imbaraga nyinshi cyane kandi ndacyakora amakonseri meza nka kera
nizere ko no mu Burundi uzagira urumva wo muntu w'ingozi aravuga ati rwose ntabwo tuheruka kukubona
yego n'ingozi zasubirayo Uko ibintu byari bitera ni kwa kundi bizakomeza ingozi nanjye nakumbuye ubu ari yemwe yibaza ni basigaye ameze ate ko basigaye imyaka myinshi nagerayo ariko bashaka gusubira mu marebe kuko nafite inshuti nyinshi kandi neza koko
komeza rero noneho no kuri cya kindi cya gospel abo muri gospel nabo muri vanga inganzo hari icyo mubateganyiriza
nibyo mubajije
ni mwembi urabanza kuko niwe wari ufite ijambo hanyuma naje akunganire
burya Jenny rero afite imana yo kumenya gusubiza neza kurusha jyewe ariko gospel nayo tuzayitaho kuko urabona izi nganzo mbanga inganzo ni ukuvanga nyine inganzo zose aba gospel aba hip hop reggae byose ariko nanjye nkanjye ku giti cyanjye gospel nanjye arizo nakoze zanjye indirimbo zanjye nk'ebyiri eshatu za gospel nyuma yo gukora naranshyigikiye cyane kuko ubu narakijijwe nemeye Yesu Kristo nk'umwami so urabona ko gospel turi kumwe rero
tuzakora ikindi kiganiro unsobanurira ukuntu ubivanga n'uburasta kugira ngo twumve ukuntu byombi bihura ariko buriya mu kinyabupfura wari uhaye uw'Imana Jane ijambo ngo akomeze kuri icyo cya gospel
murakoze cyane hari n'uburyo yabisubije rwose kuko yavuze ati nivanga inganzo kuko tuvanga inganzo zose ntabwo twita kukuvuga ngo uyu nguyu akora gospel ngo uyu nguyu akora hip hop cyangwa ngo uyu akora reggae cyangwa ngo uyu akora iki twebwe turareba abanyamuziki bose rero n'aba gospel ntibahejwe n'aba hip hop mbigarukeho kuko gospel na hip hop baba mu bantu bagira bo gospel ko atari n'uburyo bw'injyana wenda n'ubutumwa buba buri mu ndirimbo ariko usanga nk'aba hip hop basi ukuntu bumva ko twabaheje basigaye inyuma ariko bose turi kumwe kandi muri ibyo bitaramo tuzagenda dutegura hari n'icyo ntari navuzeho ku cy'uko uretse gukorera mu tubari n'ahandi duteganya n'ama festival cyangwa se iserukiramuco aho tuzaduhuza nyine abo bahanzi bose ari babandi bo ku rwego rwo hejuru n'abakiri bato hari n'uwabigarutse bavuga tete bari abana bato bakizamuka mu bateganyiriza iki kuko nabo ntabwo bakwiye kwiheza umuntu wese wiyumvamo impano ntabwo yakwiheza rwose nawe yaza kuko urumva kuba muri vanga inganzo bizafasha buri wese kuzamura ubunyamwuga ku rwego rwe agende anatera intambwe azamuka ajya ku rwego rwisumbuyeho ubwo rero yaba ari uwa gospel yaba ari uwa w'indirimbo zisanzwe bose bahawe ikaze kuko nidutegura nk'ayo mafestival nk'ubu turateganya kuba twakorana n'umujyi wa Kigali kugira ngo baduhe hari ka free zone urabona ko rwose hari abantu bagiye bagerageza kuhakorera ibitaramo ariko biracyagaragara ko hari irungu kandi iryo rungu dufite ubushobozi bwo kuba twarimara bitabujije ko rero hashobora kubaho n'itsinda runaka ryiyemeje gukora injyana za gospel naryo rikajya ricuranga kuko nabo bafite abafana babo kandi abafana babo nabo turabakeneye muri ibyo bitaramo bitandukanye rero nta n'umwe uzaba uhejwe kandi ikigamije kubera ko ari ukuzamura ubunyamwuga kuri wese yaba ari wa wundi wo hasi wa wundi wiyumva yuko yibagiranye na wa wundi wumva ko ari hejuru amaze kugera ku rwego yumva yishimiye bose bahawe ikaze kuko burya kuba nyamwigendaho ntabwo ugera kure ushobora kugenda ko kukumva ko wagiye na speed ushaka ariko hari aho ugera ugasanga n'ubundi hari byinshi utageraho kubera ko utafatanyije n'abandi Murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri Sanga. Marcel ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego murakoze kandi ndabaramukije mwese.
Yego yego.
Kitu tubazo dutatu ariko tugufiya nshaka kubaza na Tibirede ndetse na Jenny. Akabazo ka mbere mbaza na Tibirede. Ko mu bahanzi hagaragaramo icyo nakwita ubusambo ku buryo umuhanzi asohora video y'indirimbo yiwe abakunzi biwe ijana bagakora subscribe nyamara abahanzi bagenzi batarayikora. Ibyo bintu ubona biterwa n'iki ku buryo umuhanzi umwe asohora video y'indirimbo yiwe umuhanzi mugenzi we ntamuhe subscribe kandi ariwe akabaye mushyigikira ku ikubitiro? Icyo ni icya mbere, araza kumbwira impamvu biriya bibaho. Icya kabiri, Ivanga Inganzo iraje, uyu munsi iraje, ariko turacyabona ko mu miziki yateye imbere nk'uko mwatangiye mubivuga, miziki y'Iburayi abana barajya ku mucanga barakora amashusho y'indirimbo bambaye ubusa, tubyite uko nguko, yambaye agasutiye n'agakariso gusa kugira ngo umuziki ukurwe. Ariko mu Rwanda Minisiteri y'Umuco n'Inteko y'Umuco ibyo barabyamaganye. Muzakorana mute na Minisiteri y'Umuco ku buryo babarekurira uburenganzira wenda batarengerewe cyane, ariko nanone bakareka mukidagadura? Iyo Ivanga Inganzo izakorana se na Inteko y'Umuco ndetse na Minisiteri? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Icya gatatu, muzakorana mute n'abategura ibitaramo ku buryo tutazongera kumva amahoteli yishyuza umuhanzi watumiwe uzasakuje mwatinze kwishyura? Twumvisha umukafuke hoteli ejo bundi Rose Muhando yarayemo ubwo baherutse gutegura igitaramo hariya kuri Canal Olympia, ashaka kubajyana mu nkiko ngo bagiteguye ntabwo bari kwishyura ibyo Rose Muhando yakonsomye, byaratubabaje biriya n'izina rito. Muzakorana mute n'abategura ibitaramo ku buryo igihe batumiye umuhanzi mbere y'uko umuhanzi watumiwe ahaguruka muri hoteli asubira iyo yaturutse, tutazongera kumva amahoteli adisikita ku kwishyurwa? Kuba umuhanzi yaje agakora ibyo akora akagira igihe cyo kugenda munsi umwe iminsi ibiri nimukumva nibwo batangiye kugira ikibazo cy'uko hoteli itari yishyurwa? Abo bantu muzakorana mute n'utwo tubazo dutatu nari mfite. Murakoze.
Urakoze Marcel. Utwo tubazo dutatu reka tudufatire hamwe n'icya Jean Long Kurutus wo kumukuyu. Ikaza mu kiganiro ku Ijwi ry'Amerika. Jean Long.
Yego ndakumva neza cyane.
Wihuse amasaha arimo aradusiga.
Okay, nanjye nababaza wenda nk'utubazo nka dutatu.
Wihuse.
Ese ko hari ikintu bavuzeho ngo wenda ngo bifashisha abahanzi bo wenda baturutse hanze bigatuma ibitaramo bibasha gukurikiranwa neza cyangwa se wenda abafana bakiyongera? Ese ko tubona muri iki gihe wa mungani nk'uko ba? Ariko mbere na mbere reka mbanze mbashimire kuko icyo gitekerezo batekereje nicyo bizatuma wenda muzika nyarwanda utera imbere se, cyangwa n'abana bafite impano bakigaragaza. Kuko
ushigaje amasegonda 30 tugatanga mikro. Ushigaje amasegonda 30 nyarutsa.
Ubwo ndicyo nabakenera bazaye se hari nk'umwana ufite impano yo kuba yashobora kuzitabira se, cyangwa se akajya kuri ibyo bitaramo ariko akaba ari muri karitsiye runaka, yakoresha izindira kugira ngo abagereho abagaragariza impano yabo, nawe mu bazajya bategura ibyo bitaramo azajya byitabira?
Urakoze cyane Jean Long. Reka duhere kwa Mademoiselle Jane Uwimana, imibanire y'abahanzi ubwabo, imikoranire yanyu na ministeri, kwishyura abahanzi batumiwe, abana b'abahanzi bazagaragara bate?
Icya mbere navuga yavuze ngo mu bahanzi habamo ikintu kimeze ngo badakora subscribe, ni kwa kundi abantu umuntu aba yumva agifite bya bitekerezo byo kuba nyakamwe, kandi bavuga ko umutwe umwe wifasha gusara burya. Iyo rero abantu bari hamwe buri wese bituma atekereza kwizamura ariko anazamura mugenzi we. Ibyo byose tuzagenda tubica, byari bisanzweho kuko ntago mbihakana, ariko dufite gahunda yo kugenda tubica. Ikindi navuga ni uko dukorana na Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko hafi cyane, kubera yuko ni nayo minisiteri navuga yuko tubarizwamo. Ntabwo rero njye mbibona nk'aho batubuza kwisanzura, ni uko nyine nyene buri kwisanzura ufite uburyo kugenda kujyana n'umuco kuko tugomba kwitondera nanone ubutumwa dutanga mu rubyiruko muri rubanda kubera ko batureba nk'abantu b'icyitegererezo ni byiza ko rero nubwo twidagadura ariko twidagadura mu buryo butagira nanone ingaruka kuri societe nyarwanda ngo ejo tuzasange yose yarataye umuco nico ngico nabivugaho kuko dukorana na ministeri hafi na hafi ariko hari ibyo tutakwinjiramo nanone cyane ikindi navuga ni kuri biriya by'amahoteli ngo yambura abahanzi bijya bibaho koko ariko ibyo byose bigenda nanone bituruka ku kuba ari nka kampani imwe iharanira inyungu zayo kurusha uko yaharanira inyungu za muzika muri rusange ugasanga barebye wenda inyungu za hoteli cyangwa se inyungu zabo cyangwa se ni nk'uko nguko hagenda habamo ibyo bibazo ariko nanone ngaruke kuri Vanga Inganzo mbibutsa yuko ari kampani yashinzwe n'abanyamuziki iharanira inyungu z'abanyamuziki ni ukuvuga ngo n'ibyemezo byose bifatirwamo n'ibyifuzo biba ari iby'abanyamuziki ku buryo rero tutakora ikintu kibangamira umunyamuziki cyangwa se ngo kibangamire wa mucuruzi kandi nawe tumutezeho izindi nyungu hanyuma ikindi kuzamura abana bafite impano twakomeje kubisubiraho cyane wenda ubwo igisigaye ni ugutanga adresse kugira ngo babe batugana tugira ku mbuga nkoranyambaga ni Vanga Inganzo CBC aho wareba hose watubona yewe dufite na email ni vangainganzo@gmail.com aho hose ushobora kuba watwandikira ubutumwa bwawe hanyuma tukabwakira tukaba nawe twagushyira mu banyamuryango hari amategeko akurikizwa murakoze
deka twumve ko mu minota itatu isigaye Nati Dread hari icyo akunganira kuri icyo bari babajije cyangwa se kuri ibyo maze kuvuga
Jenya rafashije cyane arabishimije byose kandi habishimije ko nabitekerezaga icyo nakunganira ni ukuvuga ko nyine tufite burya tugiye nibwo tugitangira mu by'ukuri ariko dufite inama ziri imbere nyinshi zitandukanye zizajya zadresa buri kibazo nk'uko kiri ukuntu tuzajya dukorana na minisiteri hari uwigeze kumbaza watwajije mbese nka biriya bya nk'iriya muziki y'amavideo abantu bakora bamwe bambaye nabi buryo bishaka kuzazana ingaruka cyane cyane kuri society yacu mu bana mu rubyiruko urumva ko nanjye buneme Yesu Kristo urabona ko jyewe ikintu video ya yose nakora y'abantu kwitwara nabi bituma yagira akazi Imana sinabisupportinga ku giti cyanjye ariko ndabizi ko natwe ineza Vanga Inganzo nayo itabireba kuko ari ibintu burya ari ibintu mu cyongereza byita red lines amurongo tutagomba kurenza tubonye ari mubi twawurenza tubona ari byiza twabikora ariko ari ibibi birakaza bibabaza Imana bibabaza society yacu natwe ntabwo twabyemera mu by'ukuri niko nibyo nashaka kuvuga gusa ariko ahandi hasigaye ibindi tuzagenda tubiganira tutacyafite inama nyinshi cyane kugira ngo tushobore kugera aho ngaho dushobora kuvuga na minisita wa yuth na culture nanone ibyo yari yavuze jeni ku byerekeye free nuza ahandi yitwa nuza nko kwika free day cyangwa ahandi mu mujyi haba hatemerewe amamodoka kugenda n'amamoto n'iki tukaba twagiye dukorera ibihangano hariya tukahakorera amakonseri tugashusha n'umujyi wacu wa Kigali urumva Kigali imaze gukora izina igihugu cyacu tumaze gukora izina ariko mu byerekeye entertainment tumwe kugenda dutera imbere ibyo niko navuga hari ahantu nk'ari ya adjustment nawo abanyamahanga basigaye baza bakavuga dufite ahantu twagenda tukatwiyakira tukanywa tugafungura kandi tukaba twanabyina kandi twishima ariko icyo cya nyuma ubundi mu muco nyarwanda urakomeye cyane nawo bariya bana bacu bamwe bagera bagakora amavideo nk'ariya babirebera bakopera ku banyamahanga nanjye nigeze kubivugaho ndavuga nti abanyarwanda icyo twakora cyiza tujye dukopera mu mahanga ibyiza byaho ariko ibibi byaho tujye tubyanga ntitukajye tubikora
bwana Narcisse Raphael Mitali uzwi nka Nati Dread urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Isanga
yego murakoze namwe nishimiye koko kuvugana namwe
Mademoiselle Jeanne Uwimana umuyobozi mukuru wa Societe Vanga Inganzo nawe turagushimiye cyane umwanya wahaye ikiganiro muri Isanga
murakoze namwe
Nshimiye namwe mwese nshuti mwabanye natwe mu kiganiro muri Isanga. Mwese turagira tuti mukomeze kumerwa neza.